Ngoba ngobani angithuma nibadala ngeke nginqabe. Sovuma ngobani angithuma nibadala ngeke nginqabe. Sovuma ngobani angithuma nibadala ngeke nginqabe. Sovuma ngobani angithuma nibadala ngeke nginqabe. Kodwa ihlazo lento edzikayo Lochalu kodwa zimbenzekayo sekuka ngake lochalu kodwa zimbenzekayo kuyobanga ngake lochalu sovuma ngobani angithuma nibadala ngeke nginqabe. Unyaka nonyaka ngiyathunya ndaba konge sangweni nyaka nonyaka ngiyathunywa mina ngilandaba konge sangweni nyaka nonyaka ngiyathunywa ngilandaba konge sangweni sovuma ngobani angithuma nibadala ngeke nginqabe. Sovuma ngobani angithuma nibadala ngeke.